fast lane. I'm the icon boy. Kelly, you made my beat too. We need to discuss. Zelum Kwano Yantisa, Nambi Aviram Cinema, Nane Mama Yantisa, Nane Wazam Kenya, Naye Nakura Bamorina Sanyalala, Yuma Perfect Nova, Yabanja Kira Wetabasa Wedagala, Yabuendo Waza, Were the Bossi, Ukagari Tangetula Kukaria, Won't buy a chance. Sina kasente na yomu mwano gwe wangenzi jute. Bagamba toli na nabude. Obadise overtime jimpe. Na muli mwenkulaba nafua. Omukono gugumbara mwamanyi. Kukwata mpola nga chatika. Wansi chaku wampima kuminzani. Kuita my first lady boss lady. Ye kwas kas kas kanga magineti. Kuletela breakfast in your bed. You call me anytime, I'll be ready. Gwe ready bossy. Ukagari tange tula kukalia. Wompa yo chansi. Kusubizo utakumbenya mutima. Gwe ready bossy. Ukagari tange tula kukalia. Wompa yo chansi. Kusubizo utakumbenya mutima. Bilabira msinema Ngane mama yantisa.
By the way, Kelio made this beat.
Na yewe nakula ba morina sanyalala. You my perfect lover. Ye banja kila weta baza weta gala. Ye wewe ndo wosa. Kuita my first lady boss lady. Ye kwas kas kas kanga magineti. Kuletela breakfast in your bed. You call me anytime, I'll be ready. Gwe ready bossy, kagari sange tula kukalia. Wompa yo chansi, kusubizo